baby.
Me safe.
Me safe.
On the beat.
Moko.
Mwanzo nilijua unanipenda sana unipendi kidogo. Lijitutumua mama sela lijona kigogo. Huku nisumbua baby, huku ningonga kisogo. Leo mapenzi yamepungua, eti kipato changu kidogo. Ulinipa faraja na imani, sikupata tabu. Leo sina thamani, naona maajabu. Nikikumbuka zamani baby, nazidisha adhabu. Chakula sikitamani, napata ghadhabu. Natamani jinyonge mwenzio, abadani moyo usende mbio. Kitu gani umebadilika bebio? Atwendani ndo changu kilio. Baby nanipa tabu. Lolololo
nikwambie, sina raha nikwambie,
nakuwaza wewe.
Nikwambie
nakuwaza wewe,
nikwambie sina raha nikwambie,
nakuwaza wewe. Silali,
leo silali,
silali. Sema mengi baby, kama ndege umeruka. Leo umenichoka baby, nilikutunzia penzi lako, nilijitahidi. Leo peke yangu usiku baridi, nitakufuata popote, wewe ndo unajua moyo wangu. Baby niokote, kumbuka kitandani penzi lako. Natamani jinyonge mwenzio, abadani moyo usende mbio. Kitu gani umebadilika bebio? Atwendani ndo changu kilio. Baby nanipa tabu. Lolololo
na sali,
wendo pendo
langu, napika goti sijali, nimekumbuka dali.
Baby, baby, baby.
Nikwambie,
nikwambie,
sina raha nikwambie,
nakuwaza wewe.
Nikwambie,
nakuwaza wewe.
Nikwambie, sina raha nikwambie,
nakuwaza wewe. Silali,
silali,
silali.
Oko genius.